Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbee tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbifqaadu Mordaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Bakkeewwan walqaayitii fi xallamtii jedhamanii beekamanu keessatti awwaala jimlaa 20 ta'u argachuu isaa gareen qorattoota yuunivarsiitii Gondar ibseera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa gocha kanaa fi dhaaba yeroo ammaa Tigraayin bulchaa jiru Hiwaatiin himateera. Gabaasa Asteer Misgaanaa'u Baahir Daar irraa qopheessite jaallanneen ittaanee dhiyeessiti.
Naannoo Walqaayit Xagadeef Xallamti keessatti humnootiin Hiwaat dhalattoota Amaaraa irratti yakka raawwatan jedhame qorachuuf gareen yuunivarsiitii Gondar irraa gamasitti ergame waggaa tokko dura qorannaa gaggeessaa akka ture beeksisuun bahii qorannaa isaa kaleessa ifa gochuusaa beeksiseera. Akka kanaanis yakki kan keessatti raawwatame iddoo 12 adda baafachuusaa beeksiseera. Isaan kana keessaa daangaa Walqaayitiif Xagadee gidduu kan jiru laga Qaaleemaa Gahaannam jedhamu kan jiraattonni naannoo Ginamoo jechuun waamanitti yeroo sana humnootiin Hiwaat dhalattoota Walqaayit ukkaamsanii fudhachuudhaan bakkatti walitti qabaa turan jedhame. Kana keessaa namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman ajjeefamuu ragaa qaba jedhe gareen kun. Gareen qorannaa gaggeesse kana keessatti hirmaataa akka turan kan dubbatan Dr. Ba'amlaa Kidag waa'ee qorannaa gaggeeffame akkas jedhan.
ከጠለምት ከጠገዴ ከወልቃይት ካርማቾች ምራሱ እየተፈልጉ እየታጎሩ በተለይ በሰማናዎች መጀመሪያ አካባቢ ይወስዳቸው ነበር ጋካ
ጠለምት ጠገዴ ወልቃይት አርማጮራ ደብረቴ በርባደማኒ ከንቀበመን ከስማ ጀልቀባ በራ ኩደሰከል ሰደይ ተሞታ ከሰ ናኑ ሰነቲ ጃርሚያ ኢሂዲኒፊ ከነም ብሮሊን ሆጀታ ዋንትራኒፍ ኢሳን ቀበኒ ፉረታ ቱራን warra waa'ee amaaraa gaaffii kaasaa turan akkasumas humnootiin Tigraay naannoo sana dhufuun sirrii miti jechuun kanneen dubbataa turan fuudhanii ajjeesaa turan.
Awwaala 20 kana keessaa reeffa namoota 130 akkasumas 26 kanneen qabatan ni jiran kan jedhan Dr. Baamlaak gareen kun qorannaa kanaaf waan itti gargaarame ennaa ibsan akkas jedhu.
ወንድሞቹ ጠፍተው ይቀሩ አብዛኛዎቹ ሰዎች ታሪክ አዋቂዎች ናቸው ከፍተኛ ወታደር ተገደሉት
ከን አባን ጀላጄ ፈሜ ኦቦሎኒ ሳኒ ከን ጀላ በደንያ ፈነከስመሲ ነሞኒ ሄዱን ሴና ቱሬ ቤከን ኡካም ፈመኒ አጄ ፈመን ከን አጭኬ ሰቱረኒ ቦደባኒስሞ ንጅሩ
Fakkeenyaaf dubartiin tokko kan abbaan manaa ishee qabsaa turee fi isa dhabnaan ishee hidhan waliin gaaffiif deebii gaggeessinee jirra jedhaniiru. Namoota naannoo sana dhokotanii ilaalaa turre jedhan arganneerra jedhanii iddoo awwaala sanaas akka isaanitti himan dubbatan. Jiraattonni nama jalaa ajjeefame awwaala isaa barbaadaa jiran jiru jedhanii hawaasni kun waan irra ga'een gatii guddaa baaseera jedhaniiru. Tooftaan itti gargaaramanis hawaasni kan jedhu irratti hundaa'e yoo ta'u maatiin rakkoon kun irraan geenye akka hin jirre dubbatan. Qaamota addunyaa yakka duguuggaa sanyii irratti hojjetaniif kun ragaa akka ta'uu fi isaan waliin hojjechuunis akka danda'amu Dr. Baamlaak dubbatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman Amnesty Internationaliif Human Rights Watch naannoo wal fakkaataatti humnootiin nageenyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti haleellaa hedduu geessisan jechuudhaan Tigraay lixaa keessatti duguuggaa sanyiitu gaggeeffame jechuudhaan gabaasanii jiru. Jaarmeechaaf biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti qorataa waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an obbo Fisaa Taklee gabaasa yuunivarsiitii Gondar baasee irratti gaafatamanii.
ጥናቱ እንግዲህ ፐብሊክሊ ዝርዝር መታየት አለበት። የጅምላ አስከሬን ስለተገኘ ጥናቱ እንደዚህ ያደረገው እንደዚህ ነው የሚለው በሱ ብቻ ማረጋገጥ አይቻልም።
ቆረናን ገጌፈሜ ይፈቲ በልዲናን ጋፊን ለትዳቹ ቀባ ሬፊነ ሞዛ ዶቶ ኮታ ዋለሜ ዋን አርገሜ ጀቻ አባሉቱ አከስ ጀዴ ሳጀዱን ቆፋ መርከኔሱን ሂንደንዳሙ ናኑ ሰረቲ ወሊገልቴ ደቢንሳ ጉዳቱ ቱሬ ወልት ቡይንሳ ፊ ዲታን ምርገነሙማ አካ ቱሬሲ ዋን ቤክኑዳ ካናፍ አዋለ ነሙታ ሄዱ ኦፍ ኬሳ qabutu argame yo jedame waan nama dinqisiisus miti
nanno sanatti wali galte dhabiinsa guddaa ture walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namoomaa akka tures waan beeknudha kanaaf awwaala namoota hedduu qabateetu argame yoo jedhame kan nama dinqisiisu miti jedhaniiru garuu eenyutu raawwate yoom ta'e reeffi namootaa argame ogeessotaan ilaalameera inni jedhu waan hedduu ka barbaadu natti fakkaataa jedhan awwaalli argamuun qofti ga'aadha jedhee hiyyaaduu jedhan obbo Fisaa Taklee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984-1985 naannoo sana garee socho'aa ture kan kaffaan jedhamu walqaayit gara Tigraayitti cituu mormuun waraanaa ture namoonni naannoos bifa adda addaan komee qaban dhiyeessaa turan ka jedhan obbo Fisaa Taklee isaan kun hidhamaa fi reebamaa turan haala kun jiru keessatti boolli namoonni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalaman argamuun ni danda'a garuu eenyu yoom raawwate akkamitti ajjeefaman inni jedhu akka gaariitti qoratamuu qabaa jedhan qorataan Amnesty International Fisaa Taklee gama kaaniin qorannaan kun ifatoon ta'in dura qorannaa gaggeeffamerraa kan argame jedhame miidiyaa biyya keessaarratti fakkiin mul'ataa ture kan ilaaleen hiwaat torban kana ibsa baaseen mootummaan naannoo bulchiisa amaaraa ofii miidhamaa fakkaatee dhiyaachuuf yaalaa jira jechuudhaan himatee jira ibsi maqalee irraa ba'e kun akka jedhutti humnootiin bulchiisa naannoo amaaraa dhalattoota Tigraay ofii isaanii ajjeesanii turan reeffa isaanii baasuun walitti qabanii boolla awwaalaatu jira jedhu jechuun himate kunis ragaa dhabamsiisuuf ofii miidhamaa gochuun of dhiyeessuuf gaaffii heera biyyattiin ala ta'e jabeeffachuufi jedha ibsi ba'e.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerara hawaannisaa godina Booranaatti mul'achaa jiru jedhame to'achuudhaa fi balleessuudhaa fi mootummaan federaalaa xiyyaara gaafatame akka deebii hin kennine biiroon qotiinsa Oromiyaa dubbatee jira. Galmoo Daawitii aangaa'ota mootummaa dhimmichi ilaallatu naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa irraa akkasumas jiraattota balaa hawaannisaa kanaaf saaxilaman dubbisuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera.
Tibbana kibba Oromiyaa godina Boornaa keessattuu aanaa Taltallee keessatti weerarri hawaannisaa deddeebiin mudataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Obbo Galma Daalachaa jiraata aanaa Taltallee ganda makkanisaati.
Bakka mukunkoof dura nyaata bakka horiin lafti bonaananii mukumtuun irraa fayyadame horiin leedeka ciranii akkas fayyadamanii mukumtuun dura nyaata malee miidhaa beekus mukurraatti beekaa muka qumtee saatiin gaddeebee nyaata uumatii baqsiin amma bakkumiyya nyaateetti iddoo horiin beekaa hin ba'uyyu.
Obbo Abduuba Koonsoo bulchaa aanaa Taltalleeti.
Hawaannisii yeroo ammaan tanaa aanaa Taltallee keessatti argama. Yaa'u qaamni mootummaafillee gabaasii godhameetiin durii xayyaara dhufee sirrukuta. Amma waan xiyyaara sun golgaa gabaafameeti deebii mootummaarraa eegachuu jirra. Haa ta'u immoo warri qonnaa konkolaattota isaa shuboonni marzi isa sun afuuf wayiillee ergee ture. Konkolaataan afuufuun hin danda'amne lafti yaa'u tabbaa fi balee hallayyaa waan qabuuf karaan fayyadamuu hin dandeenye yoo aeroplaaniin fayyadamu malee hin danda'amne. Haa ta'u immoo sochii isaa ogeeyyiin guldeemteetiin tisaatu jiran. Kana yaa'u amma wanni jira obeesumukaa fixee jira. Kun beekamu hongee kana wal qabatee margi biraa hin jiru. Yaa'u midhaan facaafamka biraallee hin jiru. Haa ta'u immoo baal mukaa kasi nagaajjisa namni fayyadamu kaa horiin akka gaalaa reetu nyaatullee cufaa obeesirraati fixee jira. Hundeen deebiin qaama olaanaa gabaasnee jiru eeggachaa jirra.
Weerarri hawaannisaa kun Taltallee gandootii shan keessatti jechuun waayuu digiree illee. Makkanisaa Elkunee fi Dibbee Gaayyaatti mul'achuu himanii haga torbee darbee qofaatti lafa hektaara 400 weerareera jedhan obbo Dijanee Hirphaa itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa akkasumas hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti. Biirochi odeeffannoon kun erga isa dhaqqabee ji'a tokko tareera jedhan.
Hawaasni kun kan to'atamuu fi bu'aa qabeessa kan ta'u xiyyaaraadhaan. Amma xiyyaara xalayaadhaan gaafannee warra federaalaa isaanii. Kontiraata warra faa'oo faana qaban addaan kutuu isaanii nutti mee hawaannisi kun kanaan booda yeroo torban muraasaan booda rakkoo uumuu danda'a. Isa kana qubaa qabaadha jennee akkaataa kanaatiin hubachiifne irraa garuu deebiin isaanii baay'ee harkifataa fi xiyyeeffannaatti hin kennine. Kanaafuu federaalli itti gaafatamummaa ilbiisota weerartuu to'achuu dhiyeessuu tiyaro safi wannan mesha kasi ke sudaf isatu itgafsamu makaba musu hoji rawul sudaf kanafu federal biro amma kana halan debi ka mungkin nan jiruta
sanako fa sudo internet usni simbra girisa jedamu giddu gala oromia konna gamadi bone rattimi dage isui mani sanavis ministero konna federala degger saga farne debi dabne jedan obubalaini nuguse ministero konna federalat hogana dame egum sabgiltuti werara wan isa boranat mudete twachuf wajoje tamajiru jiran ilalchise akasitrubatan
ሂደቶች አሉ አውሮፕላን ስንከራይ
አከዚሮ ቦባላይነ ጥያሬ ወክሬፈኑ አደምስ ታስፈሙ ቀቡቱ ጅራ አማፍሰነ ከሳ ደርባጅራ አማሰነትሞ አከሱማን ላላን ጅሩ አገሚጀቴን ኮንኩላታን ቆርሰት ቢፋጅራ አከጋፈተምኔ ነጋ ጥያሬን እስነ ዱጋድ ሱኒስ አደምስ ከሰ ደርቡ ቀምኑ ዋንጅሩፊ ሲያች ገሩ ሚኒስቴር ቆና ደንዴት ሳገብ ቢፈታ ዋንጅሩፊ የሮተ የነከሲ ሙደቱ በጠላን ጥያረ መታሳን ቆርሰ ቢፉ ደንዳ አጀደነብደዳ ይቹንዱበቱ ገመብራኑ ቦባላይነን ጎሚስም ብራ ቆነ ቦኔ ገመዲ ግዱ ገለወር ሚያረቲ ባላደቀብ ሲሳጅሩ ተወቹ ፍሲ ሚኒስቴር ቆና ዋኑጀ ተይራጅደን አከስቲ ይብሰን
አንድ አውሮፕላን በመንሰት ከፍተኛ የሆነ የወፍ መከላከል ስራ ተፈጽሟል
አከዚሮ መሰቡ ቦባላይነን ጥያረቱ ቆፉደኔ ሲምብረ ከነቶቹ ወጅበላው ጀነር ናኖባቱ ማቂ አፋር ከሰተለይ ተርካንፊ ፉደኔ በዲ ሲምብረ ከናኑፉ ኦልቹንደንዳ ሜራጅቹንድበቱ ኦቡበላይነን ቆኒ ቦኔ ከመዲ የሮል ፈካቱቲ ከንገገፈም ዋንንታኔቪ ቶአቹ ፍራኪሳተው ይማኒ ቆርሲ ቢፈሙሲ ሱሙማ ከንቀቡ አንተፍ ጅራቶኒ መላአዳቲን አከሲም ብረከናሪያን ሚኒስቴር ቆና ወጅቻ ከጅሩ ይፎምሰኒ ጅሩ ልባሰገለ አሜሪካ ፍቀልቡ ዳዊት አዳመራ
ዱበቱን ቢየ በአፍሪካ ኬንያ ከሰጅራን ዋይፋይ የደመላፋ ኢረቲ ዲመሳን ቀበን ላልችሴ ገባሳ ጁማ ማጁንጋ ናይሮቢ ራቆፔሴ ቱጁቤቱ ዲስ
ቢያትሪስ ኪጋንዲ አባን ወራሼ እርገዱኤ ቦድ ፍሮኒሳ አከሚን ወልታኒ ለፈሼ አከዶፍ አተን እና ያደብ እመማንተሼ ሁዳ አባ ወራሼ እርገዱኤ ቦደ ጆለሼ ቆዋ ከጉድፍት ቢያትሪስ ለፈሸው ዴቪድ ተርገጁ ፎጎ ተሰደዲስ ማረሙፍቲ ጥያቹ ፈልምዴ ጅርቲ
ሲሱአ ማማ ስናፓታ ሺዳ ወዙ ካሚሊኪ ማሊ ኳኮ ኳሳቡ ወዌ ኒ ምጃኔ ማና ኡናምቢዋ ይ አርድ ሲዮ ያ ኳኮ ታ ኡኪፊክራ ኡሜካ ሃፖ ሚያካ ነንዳ ሚያካ ሩት
ኑይ ዱበርቶታፍ ባይ ኤረክሳራ አባን ወራዱናን ለፍት ኬኛ ከንከኛ ተኡንደንደው ለፍችካን ኬኛ ተንታይም ረደደብ ምትማማ ሃታኡቲ ኡምሪ ኬኛ ጉቱሞ ከደበርሲን ለፈሰነረጥቲ ከናፍ ፕሬዝዳንት ኬኛ ከንትሳንከረን አቡማ ለፈኬኛ ቀባቹ አከደንደን አከኑ ገርጋራኒ ጀተ አኩመ ቢዮቲ አፍሪካ ሄዱ ኬንያንስ ዱበርቶኛ አቦቲ ለፋታው አከደንዳን ከምርከኔስ ሰረጥማ ቀብዲ ሀታው ማለት ዱበርቶኒ አመዩ ምርገሳኒ ከነገርጋራሙ ጉፉወን ሄዱ ተሳሙደታ ኬንያ ከሳ ሰረሰነ ውጥኔ ሱቀቤ ኡጉመሳኒቲን ደግርሰ ከነን ጎላን ኦጌቲን ሴራ ጁዲ ቶንጋሪ አከጀለንት ዱበርቶን የሮም ምርገሳኒት ኤገሙረጋኡፍ ከራፈጉዴ ሙትራ ኤገማ
Somebody says the more things change the more they remain the same so that even as the laws are in place
jeche to kotujira wahidun akuma jijira madenun wal fakkata adema kajir serri amma yuhajiratu male dubartun qabeenya sanit fayedemu haqa qabeenya walin wal qabate argachuf qabso gudda wal ranc negege sutra egema jiran
For those who are in the large sector, I think one of the assignments that we should undertake is to ensure that we have the...
Namun walta imma lafa ke sahujjen, ittiga fataman urajiru ke sahtok, dubartun maalfa abdummar ankabatani akkajran beguf ragara kofsan thae, isa sirri akkak aban nguchura. akuma kanaan eeggachuuf sana boodammo amma ka beeknu ibbarra harka lamaa ol akka guddas hojjechuu qabna. Akkuma kiigaandii dubartoonni Afrikaa hedduun maatiiwwaniif hawaasaalee isaanii gargaaruuf hojii qonnaa irratti bobba'anii hojjetu. Haa ta'u malee hedduun abbaa qabeenyummaa lafaa gama laaleen mirgi isaanii seeraaf hawaasummaa hin kabajamuuf. Lafa isheetiif haa dhaabbannu ka jedhu duulli abbaa qabeenyummaa lafaa tokko mirgaawwan akkasii eegsisuuf sochii gochaa jira.
We need
need to invest more in transforming some of these norms, in transforming some of these practices, and make them more progressive so that we can move to the next.
Ada wankanaf akata hoji jijiruf, fula duwati takamfa chokanende nyuti, ima sarat srito jichuk amna. Kun, hiyumar avam sisuf, nyatan ofrendauf, kitumma sara amerikane isuf kesuma mo, rakwole jijiramnik ilensafi dudurat abbatuf, bai ye barbach sara jalan. Akatir mama saganta nyata dunya faot, abumma lafalal chise, adda dumma irab dubartota giddu jiru ipisun, lafuk unna dubartota anuk abaman rat, gudina omisha ibarra harka diddama, hangasad dumar gam sisa. Itu jawabul anis lakuk sena mauta bela ani miliona ibadukoh hangga miliona ibadukoh miliona shantamanda kesa.
It is desperate. It is drastic. Some people just give up and live in their own situation. And you know what happens? The next generation.
Hedu ya desaf huji gudau jecuka gafatura. Namun yang kita ku abji kutani aku mata itu cerah cufialu. Sunega mal agkapsisa. Alun itan, itanil alun itufus, bernuasa nargatu. Kanaf, sadarkah yumma wal fakatu kesejiratu ittifu fujaitu ah, jalan. Biyun hidun dubartun ni merka bala fata uk abacu sani kamerka nesan, imam mataf sehra basur anfu yeina argam sisanis. Kanin merga nama falman akka jalan ittigaru, dubartun ni kanin akka Beatriz Kigandi, merga sani tikar garamu akka danda angucu huji hidut hujitamu kaba.
Kun sagale Amerikati. Hiatun ni nano amararra kaan nano oromia senudani. Weirara lafa akara wachajiran Kongresin Federalisti Oromo FC jira. Abani siyasa abin nijira mumo FC Kongresin Federalisti Oromo ragakabe samiti jira. Yada bitaf mirga walitikabudani sahaidam to gawasa kopesi tekabdi.
Partin Kongresi Federala Oromo hala yeroo irratti ibsa baaseen naannoo Amaaraati kan ka'an humnoonni meeshaa hidhatanii socho'an daangaa naannoo Oromiyaa ce'uudhaan bakkeewwan garaa garaatti waraana labsaniiru weerara lafaa fi babal'ifannaa lafaarratti bobba'anii argamu jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma kana ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatiif akkasiin ibsaniiru.
Ibsa Kongresi Federala Oromo mormudan ibsa kambasi partin sosochi biyodesa amara walitu buinsi bakka kamittiyu humna kamirra watam balali fachu ibse Kongresi Federala Oromo ibsi nibasi garu walitu buinsa kasufi hala yero biyettin kese jirtu darang kambabaldi sujechun erejram. Eti anan rata a particha obomal kamushum ye ibsa partin isani basi akkasin ibsaniyum. Yom
yuko madalita lalabalame yitorlet kustabane yitorlet sabino valetcha.
Ibsi kafau wamicho rana tijechun irendam. Aku refund untuk kedok kunuk kawajiran itu sahaja titik ko walit ti gurani warana kami cegi kisuda sojin kun biyatin hal ishin tijur nivekam garin surul kisati pelif akan tijur nivekam nanno farif amara wa kewan tu kedok kedua tijra ammas halilda bradif ofko pesajra kudina ulleggalit af kudina guji kisati ammo abahushanin sojin bela kagudufi ba kewan kanat wa tekejur nivekama. Atau mana bagi orang kanjenerat politik buin siomam ni mula tak. Tiba nana umut jinka tisam ni amara sebab enyumai sani falilan ratrawu thami kawin ni sani berbadatwe. Ega kan kisah di kafan anggaran dami tibya katas gembuft politik fini sabota gai teh kajrat itiari ujicu tu raygama. Keru kafan falakauir ibsa. Warana lo sulta kambasi.
Rata am parti Kongresi Federala Oromo, Profesor Mararaa Guddinaa, ka umsi isaani nanno Amaaraati kan ta'e humnoonni hidhatan kunneen nanno Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti yakkoota garaa garaa hojjechaa akka jiran ibsaniiru.
Warri alaa keessaa ammoo daangaa cabsaatii kana godhaa lafa balli fadhaa jedhee dhiibus
hundutti yaadota irra jira wanti kun biyya kana gara jeequmsa gadetti deemsuu danda'a ta'ee sun karaa warra guduruu kana qubataan immoo karaa jibaat daannoo daannoof noonnoo jedhan kana asii karaa dharraa kana karaa bosattis immoo lajjiiti daangaa karaa minjaal jedhan kana darbanii daangaa ce'anii beekamaadha. Karaa kamisee kanas ajajumaa maalumaan akka isaanii lafa waleeraa jiranii balliin jiranii maal godhanii dhiibbaa deemsan bara waan dhokateef jechuudha. Ifatti waan beekamudha jechuudha.
Humnoonni naannoo Amaaraa irraa ka'an kunneen naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa ajjeesaniiru, qonnaan bultoota lafarraa buqqisaniiru, walitti bu'iinsa dhuma hin qabne naannicha keessatti uumuudhaaf socho'aa jiru, nageenyi naannoo Oromiyaa keessaa daran akka boora'u gochuudhaaf socho'u irratti akka argaman ibsee jira. Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti itti aanaan dura taa'aa paartii sosochii biyyoolessa Amaaraa obbo Malkaa Mushumiyyee gama isaaniitiin ibsi koongireesii Federaalaa Oromootiin bahe ragaa irratti hin hundoofne gocha shanee jechuudhaan kan mootummaan waan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanii raawwataman gara naannoo Amaaraatti naannessuuf jechuun ibsee jira.
Naannicha keessatti abaaboo shanii kan jedhamu humni hidhatee kan shororo keessaa jedhame akka jiru ni beekama. Baay'inaan godina Wallagga lixaaf kibba Oromiyaa Shawaa keessa bakka tokko tokkotti akka gareen kun socho'u ni beekama. Gareen kun Beenishaangul Gumuz naannoo kibbaa Kafaa Sidaamaa fi naannoo Amaaraatti godina saba Oromoo keessatti socho'u namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geessiseera. Bu'uuraalee misoomaa irratti haleellaa raawwachaa tureera. Ammas raawwachaa jira. Egaa kafaawwan ibsa isaa keessatti humnootni hidhatan naannoo Amaaraa irraa ka'anii rakkoo akka uumanidha kan himannaas dhiyeesse. Kanaaf ibsi kafaawwan baase siyaasa Amaaraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya saboota lamaanii kan rakkoo keessa galchudha. Ibsi kun dhugaas miti. Kan ragaan deeggarames miti. Kan uummanni Itoophiyaa beekuun faallaadha.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa kaleessa kennaniin haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti kan raawwate finxaaleeyyii Amaaraati jechuun humnoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf hojii waloon hojjetamuu eegaleera jechuun ibsaniiru.
Tibba darbe finxaaleeyyiin Amaaraa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamutti rakkoo raawwatan furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa koree waliin hundeessanii socho'aa jiru jechuudha. Koree waliin kun rakkoo uummanni fi qaamolee rakkoo kana qaqqabsiisan irratti tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Finxaaleeyyiin eessaayyuu haa maddan eessa farra uummataa farra tokkummaa biyyaalessaa ta'uu hawaasni Oromoo fi Amaaraa hubatee irratti qabsaa'uun murteessaa akka ta'e. Kanaaf daangaa Itoophiyaa hunda keessatti hunduu irratti qabsaa'uun dirqama qabaacha.
Ajjechaa dhiyeenya kana humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti raawwatame irratti naannoleen lamaan kan balaaleffatan ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa biiroo dubbi himaa mootummaatiin ibsi kennan naannolee lamaanii fi paartilee siyaasaa naannolee kanneen keessa socho'an gidduutti dubbi hammeesseera. Dhimma kanarratti ogeeyyii dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyii walitti bu'iinsa irratti qorannoo hojjetan akkasumas yaada namoota garaagaraa itti dabaluudhaan gabaasa birootiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi fala barbaachuudhaa fi mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhachaa jira. Kana keessaa tokko mi'aawwan nyaataan walqabatan gaaffii yookaan barbaachisa sharafa alaa malee akka namoonni galchuu danda'anu eeyyamuudha. Waan kanaaf dhimmoottan qaala'insa jireenyaa wajjin walqabatan irratti mitikuu fiqaaduu ogeessota dinagdee haasofsiisuudhaan gabaasa qindeesse qaba ittaanee dhiyaata.
Daballiin gatii fi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa kana akka addunyaatti mul'achaa jiraatus haala tarsiimoo dinagdee biyyoonni hordofanii miidhaa inni qaqqabsiisu garaagarummaa ni qabaata jechuun kan ibsan keessa dinagdee fi yuunivarsiitii hawaasaatti barsiisaa kan ta'an Dr. Shimallis Arriayaa haala qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessaas haala itti aanuun ibsu.
Rakkoon egaa kan ta'uu danda'u biyyi keenya rakkoo addunyaarra jirurraa bilisa miti. Odola addaa tokko taanee hafuu hin dandeenyu. Kanaaf egaa dhiibbaan isaanii bal'aadha. Kana keessaa inni dura rakkoo weerara koronaan walqabatee akka addunyaarratti mudateera. Amma immoo qisaasama lola Ukraine fi Raashiyaan walqabatee dhufeen dhiyeessa midhaan nyaataa kan bobaa kan taa'uu fi kaan irra dhiibbaan waan dhufee fi biyyoota Afrikaa fi addunyaa kaan irratti dabalatee qaala'insi gatii ol ka'uu odeeffannoon saba himaalirraa ba'anii fi maxxansawwan hedduun ni ibsu. Kanamales biye kenye kesa tille hali juru tasgabawaan intane fi ees sirnadel lala kesa akka yerona ganjuru toyen malu wante edafi wante omishame akka gabafin neanne idate juru nikuta wante omishale nyata arati dabaligati ni argita. Uerari awan saate yertes Ethiopia dabalate kangamfa Afrika temudate wante efi ugaada konundu ragarati kanundayed.
Ogesi dinagde dron iadesani sagale Amerika fipsan University ambote barsisafi University Finfinet kadimama doktora kantan Tessa dalla Samo, Tina Gdembiota Dunya, by E. Diba Major Achun, Kan Ethiopia Fis Kakabera, Kanamales, Ethiopia Kesati, Walwaransi, De Maturefi, Jerus, Kale in Sajirena, Amumula Chajiru, Akasababati, Kaumalaje, Tunifsu,
Konunina Dunya, Yofaya Kavisate, Konunia Kanasaya Kavisata, Yaru Konima Dunya Rakirako Yogirake, Bukunisakas Matirako Kesagala Churakana, Yahala Makesi Yurukanaret, Bikinasia, Yota Mazadur, Amalda Yuba Entasgapone, Lola Kesatanturane. Sunit iba matasa kawa kalau sejirinya serisu kandeng dino, yo omisha dabalu kandeng dino kofala. Antoni itu konsum guna antoni tiada anu sebagai hundung sani. Yerot tiga ra yerot gatin sani dabaladi mon kalau sejirinya tif. Domain factory itu lah.
Itu dabalunis walwaran siaro amma Rusia fi Ukraine gedut tidak sih faham aja ru kalatin Israel kalatin di negde Ethiopia rati iba kabajecun ipsu. Ketesa adalah sah.
Goli Rusia fi Ukraine gedut terima turut memandai di mana jero biota dunia bias itu ada balate. Yo boba afut ane saradar belik amadi serial kota terdahut ane biyon ni kuni bias import untuk biota bias. Karena fedin kung kangguta mu domestic production ni kofat no tontane biota darat ini wan import guru tuan tes biyu surak kona genya kita jero wan tes wanton ni kung kung wal kabatani kalian sejiri nyama biakan kita arga majuru si mudah cari tu karena sorsi kudar ait tuda.
Motuman Ethiopia kala in sejirinya fi dabali gati yeroda yerotti mulacha dufe furmata kanjaden meshalin bu ura nyataf olan bi ala ragalan karatan ala akkagalan if kara franco valutan yesino mshale garabiyat akkagalan heya makennera. Motuman murto akkasi dabasun rakko gama dabali gati nufe kala in sejirinya umamejiru hagam furudan da ajadamani kanga fataman Dr. Shimalisaraya yomudevisan akkasjelu.
Bazanaki na taifatawam gen?
Abata dan wanfurumiti. Garu karore yero gababa karosun samboda imamata yero iraf kaun hojinu jetamu kambiyo tankani leen itili mabanida enidura ama ya desanega kala insa gati minanyata rejiruda sabam nisamo galina makenya gadi anada darwis namo nedun galisani gudda basi nyata bitutifitu kanatasgabe suf motuman tarkambi wan malenjadaman kanakakarata kasu imamata ankarishi gaba rejiru litikabu karore lirane mo omishtum majiru olkasuda Falijuru, kanafiga, terkampir wangkendawa kasi berwajiza.
Kalimama doktora ketesa adalah samoga masanin. Piyon ya dunia hedun furumata yeroga baba kanaka franco valuta kanati nifayadamu. Garu furumata yerodera tau indanda ujechunimu.
Kuni ito akisa kofami tatuali piyon ya dada rakonaka kanayosan mudaki speciali damu food items warajia kamurati waraka zaita kana cereal crops, wheat, waring kanakana rati hirobayo motumana nino kasi kudata. Jadi, lantik kuda ni tak kami dah. Ia kombinya karena solusi ni euro itu kau faham juga tentang ni solusi ni euro era fokus juga dan akan berpacu sudah naik dembia kau fokuskan ni kita dalam mudah dan rakoma euro hikutin kau faham tentang ni rakosana from the ground euro hikutan dini kau faham. Anak gara murti itu motoman tu aku editio tu ni. Actually kana uliyo to murte fudatani I think wanta baye barbada mara de ya garu wanti kudda murte fudatami suni hammam lafa kabati hojitti kami rakko kale tejirenya kana hi kudanda wanta jedu amale murte suno fisa rakko kaba fisa rakko kana ni ku ya de jedu kabocha da nako gesu dokotti
etian sunis Ethiopian rakko wana kana kesa bauf konna shefo yesu kabdiyechun hefsu obogitesan
biyu kuni actually guddachuf okani mu rakko kana kesa bauf inni Ijo firatu kita muka bu, kau nak gudis sura, kau nak na foyes sura. Malu sih, rakuk balan karakalan segirinya tu fajiru. Dabar ke food item orang jadi mana kan mo, kau nak rati, warga tu fambai insani, omistum masani kat ibu ura, bayi numpa tak dapat ura wantes. Amma kan tajiru malit afet injuru gudada, esin tikoda.
Kalain segirinya, iroda irot tijo piat timuda cah duven. Ibawan biya kesa, kanne nak rafa masiasa, gogin safi, ibe virusi corona. Kanen akasawa watika sanjuru. Hordofto tisagali Amerika. Saganta ta kanaf ministera mallaka ra yada argachuf yalintase yerof nafimilkofne saganta biratin yada sani diyesuf nayala gabasa sagale amerikatif finfinera mitukuf kadu
Sagalen Amerika sagantan afan Oromo galgala kesa saati lama fi walakka jalqabe hanga saati saditti sambata fi dilbata satellite dani qoppi dabarsu kan arra asirratti rawata kan isin ke summe sature andafqadu morodati qoppi boriti nu walitti debina nagatti bula